sami ngokamdluli zenzekile ke izinto ku PSL ngempela sonto sizobonela amaqembu enza kahle amanye izinto siphinde ziwabhethele kanjalo ngihambi ngedwa njengenjwayelo mesohlaziya zona ke ezemidlalo sihamba naye ke ubanele mfowethu hamba kanje ngempela sonto
hey mfethu imidlalo ke ngempela sonto beyimuhle kakhulu sibonile abafana bebuya after international break ama team amaningi nje akukhombisile ukuthi cha alambile and ama team amaningi asekukhombisile ukuthi kwenzakalani mawubuka nje iqembu elifana ne Orlando Pirates selikwazi ukushaya iSuperSport kabili kulandelana ikhumbule phela beyibashayile futhi nawe iBayobab bakora amagoli awu-2 ebeyijima ebeyibahlula kakhulu ngaphambilini sibonile futhi iqembu leMamelodi Sundowns lishaye nayo 4 goals yabona nje umdlalo ofana noThemba Zwane ishaye hat-trick Cape Town City ngala nayo yashaya 3 goals so yeah even iqembu lifana neTTM likhombisile ukuthi alizile ukuzodlala la njengana wonke umuntu wayecabanga nje ukuthi hayi laba bazo edibalo nje kwiliga
iKindlewe
yabona abo sibabonile nabo bekwazi ukuthi bewin imidlalo bagcine nama clean sheet so nje kuningi nje okwenzakalile ke kule mpela sonto siphuma kuyona
sakhuluma ngazo impela sonto ke sibonile ke izibuhlungu ayipheli nakhona ebholeni ekwenzakele kulona le mpela sonto
hey mfethu indaba ezibuhlungu kakhulu lezo nje sesizwile ukuthi umdlali defender le Mamelodi Sundowns bese lizayo joina yona iqembu lamaZulu anele ngcoce ukuthi ake baye baba nengozi yemoto ke khona eKZN so kwaseke eseyadlula ke emhlabeni indaba ezibuhlungu kakhulu ke lezo so ya sithi umndeni nje wakangcoca ke kumele ukuqineke kulezi khathi lezi zobunzima hey mfethu ingozi kona ziyabathatha abadlali bebhola and sekukaningi if nje uyakhumbula emasontweni amabili edlule
yes
abadlali beCeltic bebesengozini yemoto nabo inhlanhla leyo ke bonaka abashonanga baye basinda nje kokuthi bayalimala kancane if siyakhumbula futhi bekikwa nama rumors athi uGift Matuba naye umgadlo bamelithi Sundowns naye beke wazithola esengozini yemoto futhi naye kuyona le season le but naye wasinda ke make sure ke ngingazi ukuthi yayiqiniso kangakanani leyo kodwa koni ingozi nje ebadlaleni bebhola ziyenzeka ingozi yebo zenzeka noma uba kodwa ngathi cha sithanda ukubahlasela kakhulu abadlali bebhola
okay all right let's hit the target podcast this week Friday zeqala indaba lapha na Friday Maritzburg United idlala na SuperSport United
ay shubili Maritzburg United ke siyayazi ke ngabo Fridays nje iqembu ejwayele ukuthi yenze kahle kakhulu but ke kulokho asazi ukuthi izokwenza kanjani sikhumbule phela Maritzburg sidlala emidlalo emhlanu kule season yadliwa yonke imidlalo leyo and then lokho kwagcinene ekuthenini mobo Faruk Mkhadodi yabagcina sebethi cha ay ijazz aligcwala umoya kuyena uEric Tinkler ke bese bese beyamxosha ke so asazi ukuthi ubani ozobe phethe la mhlawumbe kuzobe kuyena uDaron Buck noma kwenzakalani but kuningi okwenzakalayo kwiMaritzburg United sikhumbule phela uassistant coach naye qala isizini uye waresigna washiya wathi cha ngeke nje asenilanda uDaron Buck mina indawo yami angisayiboni kahle washiya so kuningi okwenzakala kwiqembu la iMaritzburg United and even kwiBayobab nje azange baze bawine ngisho umdlalo owodwa bagcina ukuwina ngoMatch so uyabona ke lokho kuyakutshela nje ukuthi iqembu selino 14 games singakaze liwine and selidliwe 7 games
ilandelana
so ku akuhambi kahle kwi Maritzburg United akuhambi kahle neza
okay SuperSport njengamanje hleli lapha ku number 8 in Maritzburg hleli ku number 16 ubona mhlambe kanjani lo mdlalo
ayi kunzima mfethu kuba nakiyona iSuperSport akuhambi kahle yebo ke akufani no Maritzburg
yes
izinto ezincane lapha nalapha ku SuperSport but nje indlela abadliwe ngayo Orlando Pirates yebo ke Pirates isefomini kulezi insuku kodwa nje SuperSport azange ikhombise nje leya fight ejwayele ukuthi isikhombise yona meyidlala even bedliwa ku semifinals iCeltic ababanga nayo nje leya into ukuthi thina siyi SuperSport because phela iSuperSport inabo abadlali abasezingeni impela osiphombule noTebogo Mkwena nabolungu abadlali nje ngempela labo noGrobler ongathembela kubona ukuthi cha impela bangakwenzela izinto zenzeke but kulokhu nje akukwenzeka okwenza futhi ukuthi hey ngicabanga ukuthi naye uKaitano Tembo ife ngabhekile kahle ngacisha landela othinkla naye azithole engasenalo iqembu mekuphela isizini
all right number 6 no number 7 badla ngempela sonto and kulempela sonto siphumakela abasha ama draw bo two la team Golden Arrows izobidlala nayo ke lapha na ETS Galaxy uyibona nanhlamba lo mdlalo
ay amaqembu adlalayo othukela wayaba ngifuna uqamba manga lama ukuthi nje ufuna ukuhlala phansi uenjoy ikasi football yeyona into uzoyibona ke le yadlala iArrows abafana bakhona bayashesha nayi Tex Galaxy ungayithathi kancane badlala labafana uba coachile uDan Dance lapha abafana badlalayo and banawo creams babonile even bedlala ngisho sinene Swallows yebo igame yaphela ngo not not but badlala even against Chiefs igame yaphela ngo not not but abantu abadlalayo but eyi nala Angiboni kahle. So uma kuwukuthi umuntu othanda ukugembula maybe ungasho ukuthi cha la under 2.5 goals because iArrows angiboni ikora amagoli amaningi kulo mdlalo. I-Tex Galaxy sinama clean sheets awu 3 in 4 games. So iyakutshela lokho ukuthi defensively ba organized but futhi abakora amagoli amaningi phambili. Angicani masane goli elilodwa nje for kule season. So ungasho ukuthi lana nje under 2.5 goals ikona kongakufaka lokho ukubhejele nje futhi hayi ungasabi.
Barroca iyovakasha iyalaphana kwesikama Minzela isigodi against Orlando Pirates number 3 no number 4 khona.
Barroca i-team eqale kahle kakhulu iwina 2 games in a row after that yasiya drawa and then yasizithola isishawa i-TTM nge lapho zange izidlale inhlobo if ngiyakumbula i-TTM kune goal nje lihle impela uRagale walukora kuqala umdlalo but onompempe bathi bekuyi offside after sesibonisa lo motion kwase kuyabonakala ukuthi unompempe ngeke angathi akabonanga
kahle
wenza iphutha bokwakuyigolela li clear nje leliya and then futhi i-TTM yaphinde yathola i-penalty futhi ulamula waseyithatha ishaya phezulu kwebhali and then egcineni i-TTM yasithola igoli ke kwasiya inqoba kumdlalo wayo neBarroca so engizama ukuvezela la ukuthi iqembu lifana ne-TTM was much better against iBarroca so lokho kuyakutshela ukuthi uBarroca lokho kuqala kahle kwabo sekuyaqala manje kushona enzansi ke ngikhumbuza indlela iPolokwane City yaqala ngayo nayo last season first 3 games yayi top of the table silindele ukukhulu kuyona but after that yazithola isiya kwi relegation and nayo ke iBarroca if yakhumbula le season abanqoba ngayo iTelkom knockout beshaya yona Orlando Pirates kuyona bazodlala nayo la baze bahlala nje isikhathi eside impela beqhwakele phezulu baze bawina necup sathemba ukuthi hayi noma iBarroca kuloko kukhona izosinikeza kona but kwase kuyaba baba complacent and then bashona izansi so nalo nakuloko ke sibonile 2 games isikhulu sapho sasikhuluma ngokuthi league bangayiwina bangathini kanti you need to take one game at a time so and that's something uZimbawa ke abeyenza ke ngimncoma kakhulu uZimbawa ever since afika ku Pirates ngicanda usahlulwe kabili nje kwi league sehlulwe iChiefs neCape Town City but after that nje bona Orlando Pirates I consider amagoli amaningi and I going forward iyakora yebo kayikakora amagoli amaningi angasho ukuthi kanjani kwi league nje especially abakakora amagoli amaningi ngalendlela esingafuna ngayo but uyayibona i-team yakho ukuthi organized and bangichaza i-game ye-Super Sport ngisho ukuthi i-game ayiwina ebhentshini leyo wafaka abadlali abafana noNkanyiso Zungu ngeSekenaf wafaka noJuka manje yaqala i-Pirates yashintsha and then later on wazofaka noMabaso wafika wangena washaya igoli nayo yabo so iyakutshela ukuthi ucoach usekwazi ngisho ukuunderstand i-game lo and akekho dependent kwabadlali abafana noLodge noMango
yabo
kwesinye isikhathi phela bozothola ukuthi ucoach engenayo uMango noLodge bese sizowenza ama excuse
usiba ne excuse
Hanawubana but nje iPirates isaqhubeka nje isayile iPirates so ngithi ngilindele likhulu kwiPirates kule season so lo mdlalo kanje ngicane bazonqoba nje kalula
bazonqoba ukukhumbula ukuthi ama game out 2 asebeyodlalela bawanqobile ama games kanti ke ama game now 4 oLeague seqalile abakahlulwa nomdlalo wodwa
yeah
so uyabona nalo bewina
hayi ngizecanti la kuzoba u3 in a row nje bazowina bathi 3 in a row kwiLeague
doing in a row sikhuluma ngale iqembu futhi eliphezulu njengamanje ku PSL Mamelodi Sundowns idlala na Stellenbosch
ay Sundowns if you akhumbula after round 1 yashaya iChiefs ngo 3-0 siyahlala top of the table
yes
yabo so namanje ke sa top of the table and abantu manje ngibatshela sakudlala ukuthi yaze Sundowns ngaqopha umlando la ihlale from round 1 ize kuyovalwa phezulu ihleli phezulu and if yakhumbule Mamelodi Sundowns sidlale 4 games kule season beyingakazi concede up until i concede 3 against amaZulu ngesonto of which nakhona futhi I mean igoli lokuqala kwakuyiphutha nje lika Nasimento ethuphasela ugoalkeeper uzozithola sephasela uMajoro engambonanga wafika uMajoro washaya itepini igoli lesibili again uNasimento wenza ipenalty hlekena sidingo nje and then elesithathu futhi na iSundowns yalala nje kuyikhona khona ngisho umuntu oyedwa owazama ukuchallenge ibhola amaZulu asezithola ke eseshaya igoli lesithathu lapho but ngicandi inkinga nje Sundowns engazilungisa kalula bakora 4 against iMazulu
3
against iKaizer Chiefs 2 against iCape Town City so lokho kuyakutshela ke ngale Mamelodi Sundowns ukuthi cha impela phambili bayinkinga kangakanani Erasmus uyakora ushalulilo uyakora uzwane uyakora
uyabona
nje kuningi kusakhona nabadlali abafana noSerino abasezabuya kusakhona noMabo abasezobuya futhi noVilakazi so hey Sundowns hayi iquality khona yonke lapha
alright
But bon, this is impressive. Stellenbosch, I'm from Kamamanga. Stellenbosch is quite well coached last season. Best, but I but this season, back home, best. Abafana, guti no, tina sizodlala. Even last season, jipele sekubonakala ukuthi cha labantu bazodlala. So akuzubi game elula ngaleyo ndlela. But Sundowns inganqoba la. Ungasho nje ufake Pirates, ufake ni Sundowns ukuthi hayi laba bayadlula.
Bayadlula. Hit the Target podcast ke umuzwe wethu namhlanje ubona lo uthi uyayibona ni mamela Sundowns ihlala from day one phezulu. Yo ziphele league.
Hayi mfethu. Abake basitshele bona abantu ekhaya ukuthi Sundowns ngempela ngempela ingakwazi ukuthi ihlale top of the table from game week 1 nje kuze kuyo close kuyiyona nje. Ehleli ihlezi phezulu.
Phezulu ihlalele nje.
Hayi ngakwenza after so win ama league out 3
yes.
In a row. I mean you have every right to believe ukuthi cha singahamba la sibonile Kaizer Chiefs last year yahlala very early yaze yayilahla ngo 45 minutes ukugcina so engizama ukuveza la ukuthi into ekanjalo ukuthi uhlale early phezulu kuze kuyovalwa iyinto engingamele siyithathe kancane into engenzeka.
Alright. AmaZulu athengile abadlali abaningi le season and sibonile ukuthi badlale kahle against Sundowns noma behlule egcineni but bakwazi ukukora amagoli amathathu but this time around bazovakashelwa yona iCape Town City. Ubona mhlawumbe lo mdlalo.
Hey AmaZulu ngiyacabanga ukuthi alimele kakhulu. I mean uanele ngcwecu bezofika bo umdlali ngempela obezofika wa address ama problems ku emuva and bo umdlali njengangisho kakhulu ukuthi yabona ngele signing right moso kwazile ukuthi usayine abantu abafana no Luvuyo Memela no Augustine Mlenga going forward nganje lapho so covered because already kusakhona no Majoro kusakhona no Sithebe yabo so abantu aba right labo going forward and kusazobuya no Shabalala futhi nalo experience leyo bazoyidinga nabo e grounding so mosozolanda umuntu ofana no Ngcoca ke manje kusakhona no Thepo Masilela at least ke manje i defense yakho iyaba naye experience ngisho sodlala ngabafana abancane othembela sikhakhani bayakwazi ukuthi bancele ulwazi kubona o Anele Ngcoca
nobani
so ingakho ngisho nje ukuthi hey bazofila ngathi balahlekele kakhulu even though umuntu bengathi hayi kodwa bengakazi adlale ngisho igame eyodwa nje but hey abeza fika nakho umdlali lo
kakhulu
sibonile nama message from o Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne yabo umdlali osedlale ngisho nabadlali abakhulu so AmaZulu ngicantike lokho nje hey kubalimazile bese bethole umdlali ngempela ngokwami bebezothola umdlali la but ya impilo ke iyaqhubeka basakhona abafana abazodlala lapha babona othembela sikhakhani against Cape Town City AmaZulu ngwabonile nako ukuvuza lapha emova amaphutha nje ngwabonile kombatha khona ungahlangani obekukhona phakathi kwedefense yamaZulu no goalkeeper khona nje laba engahlangani khona amagoli nabo aba concedile bekwa ama errors amancane but yeah Cape Town City nayo going forward ing impressile ishaya amagoli against Bloemfontein Celtic
four goals
yabo yeah, yes. Onodata beshaya ama bracing impressile because bengikhala ngalokho ukuthi Cape Town City going forward after belahlekelwe abadlali abafana no Erasmus no Mthembu bangathi bazostrugglisha but it seems like lo coach lo Moyan Oderekere kuyitholile system ezokwenza ukuthi labafana bekore so asithembe ukuthi lokho kuzaqhubeka and if izinto zenzeke ngalendlela kwenzeke ngayo last weekend shuthi lo mdlalo lo cha izoba enye goal fest futhi
so benyithi angivalele khonini kulo mdlalo ni Cape Town City got 4 goals
yeah
AmaZulu le weekend isiphumekene consider 4 goals yakora 3 goals
yeyibona
uyibona manje bale game AmaZulu lela home uyibona hamba lo ba
ngingasho ngithi Asi City ihamba ni Cape Town City and both teams to score. Because yangisho ukuthi if izinto zenzeke ngalendlela bekwenzeke ngayo last weekend if it's a true reflection of into yenzeke last weekend then ama team lawo amaqembu lawo afuneka akorelane but ke ngokwequality and AmaZulu awakahlangani kahle ngizosho ngithi Cape Town City izothatha umdlalo.
Cape Town City iyawuthatha umdlalo. Alright, iyona ke bulalela lohlelo lumnandi iHit the Target podcast gamala mina ubonga isibongo sami ngwakamdluli mvese awuvalele izinto ababa.
Hayi mfethu sibonge kakhulu ukona bekuhlelo beli right kakhulu konje bothini umbuzo wethu?
Umbuzo obuthi iMamelodi Sundowns uyayibona yini ihlala phezulu from the start kuze kuyovalwa ihlala phezulu?
Hayi abake basitshele ke bona balalela ekhaya mengabe ukuthi umbono wakho siwuzwa ngathi uwona nesisindo ngathi uqinile sobe sesiyakukomelisa ke ngo 200% betting voucher waka Hollywood Bets.
Thank you so much my brother. Space bamba nokuzayo.